nganda zinde seo note yanjabulira yafuka wachika ngechika chimbode ye yanyaniriza nze ne banyina ze mpozi ne nyafe ngatata gamba siyanzala nayo lugero lwange ne banyina ze rwali mu Katonda we yatumanya ngate tunaba kuja kunsi nawe mwekwate from wall to city the gun and sinza yawe
yawe
uri mukwano kwange
yawe
chemba sinza
yawe
we yamanya
yawe
uri mulamu
from grace to grace
chibadde chisa ono ye yatujuna fendi zitwamulya ne musa wetu chona yera mwetu twakula birwadde byaluma baloga ne baloga nayera twawona mama baloga makane galema era watona nova mukama yatuyola watona werera R.I.P. Papa Samba wafukire mpaji ne mama Joy we balonjagadde mnange onjagadde ng'omwana mami wange, mami peuzi ate goli muzira yawe
yawe
goli mukwano kwange
yawe
chemba sinza
yawe
we yamanya
yawe
goli mulamu abazadde bange Katonda bankumirenga nebye mpakasa biite mu mamite muli jura ate mwe banyinaze mulabire nnyo kubanyaffe awo we bakola ensobi wobogolola obere mama omulungi olukula luyonkolwa lwo atera wekiri abaganda bagera ebisigadde tumiwe mukama yamanyibwe yagereka Oliver banyinaze akatono ketufunye katumalenga bwekaba kali mu Katonda ebingi byaki munange totundo moyo go muganda wange
yawe
Na matendo gakusuta
yawe.